las kamera mapapa. Nobuza ura mpaka sikia. Nobuzteka kasimo mara nozia yo. Nabazi sereka mubina baikambazia yo. Enjoy life. This life etabe mistake iwe kuzarwa. It's no lie. Nyumiru wangu kola uholi. Utalinda ulaya. Nyumiru wani changa, no changa.
Stress is a ganyire.
Nyumiru wani changa, ni changa.
Kama banja tigawa.
Nyumiru wani changa, no changa.
Ebizi butu kabisanga ho.
Nyumiru wani changa, ni changa.
Unayaka yewe gonze.
Semererwa tiba kukura Baingi bainazo baitu fesi zikeinya Iwo terumia Kwata mwaleti Kura ye chukulia Uranywa chukunywa ki Sende Umakwine titekana Sende Nakiroki nukuchakana Sende Umakwine titekana Sente, na kiro kinu kuchakara Nyumiru ni changa, no changa
Stress is a ganyire
Nyumiru no changa, ni changa
Kama banja tigawa
Nyumiru ni changa, no changa
Ebizi butu kabisanga ho
Nyumiru no changa, ni changa
Unayaka yewe gonze
Tuzikura nizigenda zikamera mapapa Nobuza ura mpaka sikia. Enjoy life. This life etabe mistake iwe kuzarwa.